Mr. Thompson, is this clause 028?
Oh, yes, but unfortunately it's almost home time. I told you.
Baby, bansi jui tuni kito nani kashuma. It's time.
Mr. Flavor,
if we remember, baby,
oh na na,
baby,
oh na na,
baby,
oh na na,
baby,
oh na na,
oh na na na,
baby,
oh na na,
baby,
oh na na,
baby,
oh na na,
oh na 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 na.
Kwanza moti moti moti, sikia. Na shitwa kijoti na umia. Uyo wangu ti, 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 unakimbia. Woga wama noti noti na hofika. Sosi chini ya chaka nani. Taumia sana. Umiani. Utani umiza. Na itache kwa mitani. Talia mama. Wengine tena sinapo. Jine
asipani. Baby.
Samkuru, 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 samkuru.